Yeah, kwa nini kesho? Yeah, kwa nini? Show, tano, nane.
This is Hendrik Sam.
Hatambui hizo chama. Hatambui hizo chama, si kama you surround it, man. Hatambui hizo chama,
si kama you surround it, tunaungana. Hatambui hizo chama, si kama you surround it, tunaungana. Hatutaki uso, musikuja kutupigia kelele. Hatukuangi tribal, so tukitokea musteveve. Hatuadai zizone, nyina hizo prado zenyu mtembe. Shoulder side tunaringa, sini wana mulembe. Peace, love over blood, used to kiungana, check your ratio. But niaje si work hard, na tukizeka, tupati ata pension. Niki step CBD, kama ena zeda zi, nasikia tu tension. Mdese mechelewa, na kuwera, na unantu ntaifana kesho. Kula nduku kunywa ganja ti, sini walo piga luku piga wanja pi. Mambanga umemada vijana wangapi, ate wana ID wengine na bangi. Washa dig vibe, maisha zigzag, sahau mashida na madigda. Kuna time tutashindwa jo kukeep calm, hiyo nda time mtajua crime jo ulipa. Tumeshinda tunakuwekia mastika mtani, na tupea stika titugawane machwani. Koko sick of this shit, wewe ni family, tuna avoid polisi, hizo ndo gani. Hatambui hizo chama. Hatambui hizo chama, si kama you surround it, tunaungana. Hatambui hizo chama. Hatambui hizo chama, si kama you surround it, tunaungana. Cheki, kwa ground kumeumana, mapoli wa mblena tumeweke lawama. Same shit mna promise, kila time propaganda. Na chenye mna promise, this time last time, hamkufanya. Kila mse ana right, takubanja tunafuck stand up, kuna mse ana kukanya. Kila youth come forward bila hair around it, lazima tutoe hama liars. Kila mse ana red, takubanja tunafuck standard, kuna mse ana kukanya.
I'm so sick of this politician, fake promises na my wishes. Umekam kunipima na jail, account balance is insufficient. So we fight between poverty and riches, step by step na move my inches. Once beaten, twice shy, aki hope on a prado bye-bye. Once beaten, twice shy, hawezi mess na crew next time. Wanajifanya wana to protect, since hile ni my taxes wana collect. Easy road ipio wazime kukivote, think twice bro, never regret. Easy chuo hawazirime kukivote, think twice bro, never forget.
Hatambui hizo chama. Hatambui hizo chama, si kama you surround it, tunaungana. Hatambui hizo chama. Hatambui hizo chama, si kama you surround it, tunaungana.
This a one for the nation, this a one for the next generation. This a one for the nation, this a one for the next generation. This a one for the nation, this a one for the next generation. This a one for the nation, this a one for the next generation. Mzimbi ting piga riunda na switch angli. Mimi na jijep na rizora mtish mamdush to white one in the ass. Tumesaidia wa mama wa baba, youths. Pandit board, youths out there, youths out there, youths out there, youths out there. Gomza wa mashetani, youths out there, gomza wa mashetani. Hang offend to the guy serikali, youths out there, gomza wa mashetani. Hang offend to the guy serikali, youths out there. Gomza wa mashetani, hang offend to the guy serikali, youths out there.
Hatambui hizo chama, si kama you surround it, tunaungana. Hatambui hizo chama, si kama you surround it.